Kua hau tētahi o ngā Māori kiranga i te pānara mō te taiao, ono marama mātou e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taiao, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taiao, kia mana tonu, ēnei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto i ngā putanga, o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taiao ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai, tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga.